it will never be the same. Don't give up, don't give up. Wapisanga mukageretse urira rande ya for sure. Inzuzi sanje nukuba na pike imanurwa na umusoja sanze fe. Inzuzi sanje nukuba na pike imanurwa na umusoja sanze fe.
Webuke gusaka yuka lukusobora cyangwa gukira wibuke yuko gushaka no gusohora naho ubundi no gupfa cyangwa gukira
nubwo ubira ibyuya uzakakwira ndabizi neza jami preso nubwo ubira ibyuya uzakakwira ndabizi neza
aho gupfuye umunsi na pezo Notari kutambarira ubuzima bwo guhangayika nacyo bwamarira uyu munsi ndabukarika yego wabyita inzozi kukudebye twari mu nkoni ntugira isoni ibuka ufite ijisho yayoboye impumyi ubuzima i Kigali udebye bwari bugari ndacaye mu kajeti ndi kwigenda ubugari gucana kirendetse twigereye pari yafashe breakfast hapari
ndi mu kajeti inzozi zanjye ni ukuba nka pike imana u Rwanda nk'umusoja sanze fe. Inzozi zanjye nukuba nka pike imana u Rwanda nk'umusoja sanze fe.
Wibuke gushaka yuka rugusohora naho ubundi no gupfa cyangwa gukira wibuke yuko gushaka rugusohora naho ubundi no gupfa cyangwa gukira
nubwo ubira ibyuya uzakakwira ndabizi neza jami preso nubwo ubira ibyuya uzakakwira ndabizi neza
from the mix.